sen na walima mobiliw kɔnɔ siraw kan minnu falen bɛ su ni bolimafɛn kɛlɛminɛw jeninenw na. Sudan ka ba caman b'a ɲini ka tɛmɛ General Mohamed Hamdan Dagalo ka kɛlɛcɛw jɛkulu FSR ka muguci kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Himiti ani kɛlɛbolo min ɲɛmɔgɔya bɛ General Abdel Fattah al-Burhan bolo min bɛ fanga la kabini u ka jɛ ka baara kɛra san 2021 na. Cɛ fila ninnu minnu daminɛna sisan kɛlɛ ɲɛnamaya la ka kɛɲɛ ni dɔnnikɛlaw ka fɔ ye olu bɛ to tulo gerenya na kɛlɛ dabila welekanw na minnu tɛ ban hali waati dɔɔni kɔnɔ walasa ka dugudenw bɔ ye. Fɛn bɛɛ n'a ta denbayakuluw sera ka boli kabini kɛlɛ daminɛna sigiridon ka nafa sɔrɔ lafiya surunin na a ka ca la waati min ye kɛlɛcɛw ka marifa dɔɔni kokura walima ka sira damatɔw wuli sababula dugubaw kɔnɔ duminikɔ bɛ min kɔnɔ ɲɛnamaya tɛ se ka sabati tun kura ni jibolisiraw tununa wa u bɛ sigi yɔrɔ dɔw la sanga damadɔ dɔrɔn kɔnɔ wa marifakan tununenw bɛ to ka gojo walima finɛtiri dɔw sɔgɔ. Min ka jugu n'a bɛɛ ye tuma dɔ la bɔnbu minnu bɛ bɔ sankolo la o bɛ bɔn walima ka dɔgɔtɔrɔsow dɔw nagasi ka kɛ kabakuru kuluw ye. Tɛnɛndon wula fɛ ka ban duniɲa keleya tɔn ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn jate mɔgɔ salenw na.
Sudan's Ministry of Health Emergency Operations Center reports 270 people have been killed and more than 2,600 people have been injured. Tragically, three workers from WFP have also been killed.
Mɔgɔ ba kelen kɛmɛ seegin ni kɔ jogina wa dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bɛ segin o kan. Jateminɛ tɛ se ka da a kan bawo kɛlɛyɔrɔw farati ka bon mɔgɔ caman fagalen ni joginaw ma sɔrɔ fɔlɔ. Kartum dugu kɔnɔ a tɛ se ka dɔn hali bi jɔn bɛ min mara bawo ɲagami bɛ fan bɛɛ ani kunnafoni tiɲɛni bɛ boli bɔlɔlɔ sanfɛ.